Yeah. Here we go again. Ni sinza star ndani ya booth na drop bars. Wote kimya huu muda wa boom bap. Longo longo zote weka kando. Leo nipo hapa kuwa teach kama jando. Voko nzito kwa instrumento natawala mimi. Navifanya very simple tanambie nini. 20 years kwenye game now. Go ahead, play haters, you can help me now. Kuna tofauti kubwa kati ya beef na chuki. Gila swan still envy, yeah, wapambe nuksi. Idols become rivals for the money and pussy. Si cheki na yeyote rondi hiki ya susi. I stick to the plan and not my mood. Harakati kama kawa, whether win it or lose. Ukitaka nipende, au nichukie. Lakini heshima yangu ni lazima unipatie. Doing anything for trending, that's your thing. But wearing a crown won't make you a king. I speak from the heart, I do it for the culture. Nafanya nachopenda biashara ndo itafata.
Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Sinza star bado nipo, naendeleza harakati, harakati. Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Hatuwasiki kwa jingo, hatuwasiki kwa tracki. Yeah.
Wana wengi wana change kwenye game. No loyalty in love, yote sababu ya fame. Wengi wana shift, maisha haya shift. Nipo vile vile, never sounded like a bitch.
I never took the oath that I can't keep. My dream is too big that I can't sleep, can't sleep. Na kesha kama popo sio batani. Ndomana sionekani na watoto viwanjani. Nipo ditch tunawaza jinsi nikipata mikwanja. Ni ndoto gani nitaitimiza kwanza? Fikra nyingi kichwani bado jedwali sijajaza. Life goes on tunasonga. Tenda mema mengi baya moja tuanachonga. Na hao ndiyo wana wa Adam. Kisigondwe na kusema usondwe na tabasamu. Nishawaonesha upendo maselo akanifilisha. Snitch sio mwana dunia ikanifundisha. Sijafika napo kwenda ila sipo nilipokuwa. I walk hard for mine na kila hatua dua. Amen.
Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Sinza star bado nipo, naendeleza harakati, harakati. Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Hatuwasiki kwa jingo, hatuwasiki kwa tracki. Yeah. Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Sinza star bado nipo, naendeleza harakati, harakati. Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Hatuwasiki kwa jingo, hatuwasiki kwa tracki. Yeah.
Yeah. Still since I start Mansuli. And not a change. Enough respect.